Incwadi yesibili kaTimoteyo isahluko 3. Kephezu lokhu uthi ezintunzi zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalalela abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabunene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika labo-ke wobagwema. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba besifazane abasindwa izono, beqhutshwa izinkanuko ezinhlobonhlobo. Befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika kulazini iqiniso. NjengoJene noJambri bayamelana noMose, kanjalo laba bayamelana neqiniso abantu abonakele ingqondo abehluleka enkolweni. Kepha abasakuqhubekela phambili ngokuba ubula babo buyakuba sobala kubo bonke njengokuba kwabanjalo nobabo. Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha nomgomo nenkolo nokubheka kade nothando nokubekezela. Nokuzingelwa nezinhlupheko ezangehlela eTiyokiyu nase-Ikoniyu nase-Listra ukuzingelwa okunje ngakhuthazela kukho, kepha iNkosi yangikhulula kukho konke. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi baziqhubekela phambili ebubini, bedukisa, bedukiswa. Kepha wena yima kulokho okufundile, nowaqiniseka kukho wazi ukuthi ukufunde kobani, nokuthi kusukela umntwaneni wazi imibhalo engcwele namandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyale kulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheliselwe yonke imisebenzi emihle.